KM Rain. Come find a come up by
SS Music Production.
Set Wapa 1212.
Edmani on the beat.
Easy V, kapa mangocha me, I don't sleep. No wonder ni mauka kuma six. 6 to 6, nipita na mu street. Chikuru na pesa kuma koini. Bine ya konga si kamba pastata. Sitiza kuilizana my brother. If a clash, if a life in drama. Ha! Pamankucha, stima gone.
Kamba govanzelu no chukamba pati kwacha.
Pamankucha, stima gone.
Kale kalo tulukusha ndrama ngati kwacha.
KM Rain. Pamankucha, stima gone.
Kale za pastata ni mankala nilibaji. Kani ya mahafu ni mankala nilisaji. Kamba kopa vina no chukamba pa mazari. Huni peza blue pa mantumba ni patari. Kairi kukacha nipite na mo street. Life ni ukaba tenzunkala kwa misisi. Kuna baka sisi. Life ni okosa sinapeze puna bisi. Pamanji location ukani peze pa matelo. Bagai pa chukwacha vama vumungi na silo. Ni matulu kucha daily kukacha paka chilo. Nange namo ni pesi kuche stata ilionse. Especially na peze na banzenga paka sito. Mani uza KM Rains chaya suko. Zidropa pangapu vikari na banzako. Chendeleza pa mangucho saka fule nako.
Easy vika pa mangucha me, I don't sleep. No wonder ni mauka kuma six. 6 to 6 nipita na mu street. Chikuru na pesa kuma koini. Bine ya konga si kamba pastata. Sitiza kuilizana my brother. If a clash, if a life in drama. Ha! Pamankucha, stima gone.
Kamba govanzelu no chukamba pati kwacha.
Pamankucha, stima gone.
Kale kalo tulukusha ndrama ngati kwacha.
Afani ewe in the beauty.
Pamankucha, stima gone.
Okay, iba matava pa mabiti nikapona. Manager mke mtine wose wanafula. Chalo chili kumapeto woi nikaona. Bizo kamba kuti rents angasile o. Bizo waiting to see my downfall. Chapas ina zelu za mayo. Banali pasande nali sifa phone call. True story boy tina sandu kama yo. Okay boy is a crush if a life nindalama. Aseli nipandalama sitile mawala. Time is money 1 hour nitikwacha. Ela dance boy tikumane paka wacha. Bagai guys sifa gona boy pama kwacha. Bizo tulu kusha ndrama ngati kwacha. Story is vika siti gona pama ngucha. Bindela patali ngati bina sister.
Easy vika pama ngucha me, I don't sleep. No wonder ni mauka kuma six. 6 to 6 nipita na mu street. Chikuru na pesa kuma koini. Bine ya konga si kamba pastata. Sitiza kuilizana my brother. If a clash, if a life in drama. Ha! Pamankucha, stima gone.
Kamba govanzelu no chukamba pati kwacha.
Pamankucha, stima gone.
Kale kalo tulukusha ndrama ngati kwacha.
Pamankucha, stima gone.
KM Rains, Z Dropper, Mr. A was in the building. Sky D, Friday, State Boy, M Boy, Kiveni Zambia, 7-0, Don Mafia, Prince Boy, King Dollar, Awash Tina, Ninevo KM, Prince Boy, you can call me Awash Tina. Live up!